kwandire ni programi naso ya chindunji pachilingedwe pano pa CAN Channel for All Nations ntawi inaibu inome kwambiri medima kati kwangana nkani za chilingedwe kuti kodi chilingedwe tingajisa malebanji chilingedwe ndiyofunika motane na ngano tikononga chilingedwe zotsatira zake zimakhala chane nde kwambira leno pita tsogolo kuti tsangana kwambiri nkani kuzana ndi coronavirus COVID-19 ntende mene yatifungatira yatisautsa kumano kodi tenda ili kuthekera kuononga chilengedwe kapena kuti pangitsa kuti tononge chilengedwe nangano ikukudza bwanji mioyo yathu makamaka kukhazika kwambiri ku chilengedwe ndi tili ndakatswira amene tithandize kutambasula mkhani imeneyi tili ndi Jacob Dishan komanso Joseph Sagala kuchokera ku YST Youth for Environment and Sustainable Development tikuyandire nakulaku.
Ya, yeah, zimu mwambi.
Mwenda furukozela mwja uti tufuna tifetsetse kuti kodi COVID-19 ya kuzabwanji jirengedwe kumaso kuti kodi tingaphelele bwanji. Ndenta ina yake takhadi kumava pakati apo kamba za kuti climate resilience.
Yeah, yeah.
Climate resilience. Ndenta mafuna tifetsetse kuti kodi tikati climate resilience. Tiambiti pamene popo kena kuti kambeko nkhani ya COVID-19. Kuti yulumikizana bwanji ndi climate resilience.
Chama.
So mune tambire kumeneko Bambo Sagala. Tikati climate resilience tikutanthauza chani?
Chabwino mzanga, ndizoona ndi kuti nkhani imeneyi komanso ifeyo ngati bungwe lathu limodzi mwa magawo amene tikugwira kwantchito kwambiri ndi nkhani zimene zokhudzana ndi climate resilience. Potengera pachichewa chathu nde kuti titakunena kuti ndi kuphelera kunkhani ya kusintha kwa nyengo. Mwina kwa anthu amene mawu akuphererawa akukhala ngati mwina kuti sakuveka bwino lomwe komwe ndingapereke chitsanzo chonena kuti ngati pa mtundu wa chingoni zimodzi mwa mbiri za mtundu wa chingoni ndi nkhani ya nkhondo kuti akamapita ku nkhondo kukamenya nkhondo amagwiritsa ntchito zida ziwiri amakhala ndi nkondo komanso makhala ndi chishango nde kuti chishango chija ntchito yake sinali yomenyera kwenikweni ayi komano chimathandizira kuti mdanuja akaponya mivu yake ija ndi mkondo yake amatha kuziphelera kugwisa ntchito chishango chija
kuzitchinga
mwanjira ino ndeno chitsanzo chimenechi chimatithandizira bwino kuvetsetsa mwachidule nkhani imene ya climate resilience kapena kuphelera kukusintha kwa nyengo. Kusenza kuti mdani wathu amene tikuonana naye mu nyengo yathu ino ndi nkhani ya kusintha kwa nyengo. Magogo athu atha kutitsimikizira kuti mmene mwina mvula inkagwera kale lija simene kugwera pano. Kale tu tumamva kuti anthu tu November la majadowe koma panopo ndi mbiri ya magedzana ndi kuti nyengo yasintha kati nthedwe ndi zinazotero zasintha tikaonanso pa dziko lonse lapansi titha kuona kuti ngakhale matenthedwe ngakhale kusefukira kwa madzi madera osiyanasiyana ngakhale ku Malawi kuno kumene takhati kukamba zaji na cyclone Idai so zonsezo ndi nkhondo imene takumana nayo ngati dziko komanso ngati anthu koma kwambiri tikuyangʼananso kwambiri kwa alimi chifukwati programu yathu kwambiri tiona umoyo wa mlimi ndino tiona kuti pa mdani amene akubwerayo kusintha kwa nyengo kodi ngati mlimi angaziphelere bwanji kuti nkhondo imene ya kusintha kwa nyengo isabwerese mavuto kwambiri pa ulimi tikamakamba mavuto pa ulimi tikamba zakuti zomwe mlimi amatha kupeza kumapeto kwa ulimi wake zisathe kukhudzika kwambiri chifukwa choti nyengo yasintha ndeno tikamakamba za climate resilience kapena kuphelera kukusintha kwa nyengo tukamba zoti njira zimene mlimi angazitetezere nazo kunkhani imene ya kusintha kwa nyengo.
Chabwino mafotokoza bwino kuti nkhani ili apa ndi kuzitchinga kukusintha kwa nyengo kuzitchinga mamaka kumavula amene angadze chifukwa chakusintha kwa nyengo wina nkumafusa kuti koma nzotheka kuzitchinga chifukwa sinanga nyengoyi ikusintha yokha muna ifukwa cha makhalidwe athu anthu zotsatira zija zikumadza prolonged droughts kapena dry seasons uzitchinga bwanji kuzimene zija bwana tisha
nkhani to ili apapa ndi monga tafotokoza pali njira zosiyanasiyana zimene alimi aja angagulitse ntchito kuti adzichinge ku zinthu zimene zikubwera makamaka pankhani ya kusintha kwa nyengo iyi. Ndefeyo ngati abungera wa YSD nchifukwa yake tikukhala patsogolo kugwira ntchito ndi alimi aja kuti tiwaphunzitse ndi kuwathandiza kuti angadzichinge bwanji. Ndeno ndingofotokozapo njira zingapo zimene alimi amene wangagwiritse ntchito kuti adzichinge. Pamene patikuona magawo osiyana-siyana, wani tikuona mmene angalimire kuti asakhuzide kwambiri ndi mavuto amene wakusintha kwa nyengo. Ifeyo ngati a YSD timathandiza komanso kuwaphunzitsa kuti asate njira zimene zingathandizire kuti nthaka yawo izikhalabe yotetezeka ngakhale kusintha kwa nyengo kukhalepo. Pa gawo limeneli tikuthandizira kwambiri kuti tikuyang'ana mavuto amene amabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Maka tikaona nkhani ya kuchepa kwa madzi tiyerekeze kuti alimi aja kumana ndi mavuto akuchepa kwa madzi mvula sinagwe bwino. Ndiye tikumathandizira alimi aja kuti okay, vuto ndi limeneli la kuchepa kwa madzi komabe pali njira zina za ulimi zimene angatsate kuti ngakhale mazaji atachepa azithabe kukolola. Ndipo pachifukwa chimeneci kugawo limeneli tikumathandizabe kuti pakhale ma ulimi osiyana-siyana maupangiro osiyana-siyana monga ulimi wa ntayakhaso komanso upatulapo
ulimi wa ntayakhaso ndiwo.
Ulimi wa ntayakhaso ndi ulimi umene alimi aja amagwiritsa ntchito njira zosiyana-siyana monga kuphimbira nthaka ija kuti ngakhale dzuwa limenye kamvula kochepa kamene kagwa kacha kamathandizirabe kuti chinyontho chija
chisajoke.
Olo nthawi zina mwina Philip unaonapo minda ina imene anthu amatha kuyala mapesi. Olo mwina mwachitsanzo osawotcha mukakulula muja momoti muwotche zimene zatsalira munda muja mmazitengaso zimene zija ndikuzikwitika munda muja zikwitire ndichonga choti munda muja mukhalebe chinyontho komanso mukhaleso nthaka yabwino. So kwambiri ntakhasuyo akulimbikisa kuti nthaka yapamwamba ija tisamayisokoneza nde kuti ngakhale nkhani zolimalimazi sizimalimbikitsidwa kwenekwenayi. Ndingokutengera mu zaka za mbuyo kwambiri makamaka tikamaona nkhani ya ntakhasuyi kumbali ya science imaoneka ngati ndi nkhani yachilendo yoti yabwera muzaka za thusi komano tikayonera ku nzeru za makolo utha kuona kuti ulimi umeneyu wa ntakhaso unaliko kuyambira pachiyambiko komano ngoti mwina nthawi imeneyoyo sumatchulidwa ngati ulimi wa ntakhaso koma mangotengedwa ngati ulimi walokolo pomwe azungu amaona ulimi umeneyu ngati ulimi wotsalira utha kunditsimiza kuti suti nkhani ya matractor yabwera kalekale kumalawi kuno kale makolo athu analibe zinthu ngati matractor ndi zina zote sonzo kuti ulimi wawo umangodalira amati kugampha anthu ena yeti kungopeza malo ugampha udzalapo chani mbewu zako mbewu zija zimatha kumera makhaso malo kuti mwinaso muli mitengo kumene so ulimi ngati umenewo ndi ulimi umene umalimbikitsika chifukwati umakhanga kuti sikusokoneza chilengedwe chilengedwe ndi ulimi zonse zikukhalira malo amodzi ndipo zimakhalaso kuti mwina zimachitiraso bwino kwambiri chifukwati muchizungu muli mawu amene awiri amene kuti complementarity ndi synergy. So complementarity ndikuti zinthu zosiyana-siyana muchilengedwe mukazika pamodzi ulimi wanuja ndikuti umakhanga kuti zikuchitirana ubwino mwachitsanzo ukadzala anyezi eti ndi masamba pamodzi ndekuti tizirombo timene timadya masamba timadana ndi fungo la nyezi liti ndekuti masambaso aja mukazathyola zotsalira za masamba zija zikagwa pasi zimaperekaso nthaka yabwino kuti anyezi wathuja azikulapo bwino ndekuti imeneyo timaitcha kuti a synergy relationship kuti zikupindurana ichi ndi ichi komanso nkhani imene ya ngati wa SD takhapo ni maprogramu ngati opereka ziweto mwachisanzo ngati mbuzi kwali cholinga yake chimakhala kuti complementarity kunena kuti mbuzi ndi zimenezi zikuthandizani mavuto ena ndena komanso tipezako manyowa amene mapeto ake tikukayika muchani mu mbewu zathu zija komanso mbewu zathuzo zikukula malo amene chilengedwe siji wono ngeka ndekuti imene yo imakhanga kuti zopangana compliment kuti ziku china chikuthandizira so jenzani
zake
nde ndimangofuna kuti ndingo tsindika kuti zina zindi zinthu zoti takhala nazo kuchokera kale kale kumano mwina kungoti tazisintha mukaninedwe komaso kachitidwe kake
chabwino so mwina addition ku kupitiliza makambako za ntakaso ndaona kambako so za ziweto zosezi zupita be kuphelera kukodi
ehe nkhani yakulu tu ili apa yakuti choyamba nkhani yakuphelera zimakhala bwino kuti muli maphelere asadalere pa chinthu chimodzi nchifukwa yake ngakhale pa ulimi pa tikuyesesa kuti alimi aja zigulisa ntchito njira zosiyanasiyana monga nachula kuzanta yakhasu komano tikulimbikisanso nkhani ya manyowa upatula manyowa tikulimbikisanso kuti alimi aja azibyala mbewu za kasinthasintha mbewu asamadalireso mbewu imodzi uphatikiza popo tikuwalimbikisanso kuti azibyala mbewu zimene zimapirira kuchilala ndikupatsani chisanso dera limodzi limene tikugwira mwantchito ifeyo YSD chakunchinjiko kumeneko chosangalatsa kwambiri kuti kudzera mwa maphunziro athu amene tinapereka alimi panopa azindikira za ubwino ozala mbewu zosiyanasiyana komaso mbewu zopirira kumatenda moti tikukamba pano alimi aja adzala chinangwa ngati njira imodzi imene ingathandize kuti ngakhale mvula isavute kwina kusana kulole mokwanira athabe kudalira kuchinangwa chicha kotero kuti alimiwa njira zosiyanasiyanazi zikhoza kuwathandiza ndithu kuti aphelere pa nkhani ya kusintha kwa nyengo
chabwino munali ndi zonjezera mna tisana kumile pang'ono
ndi tripo mphongo kunoti nkhani imene achula achimwene yangawa addition ndi nkhani yabwino kwambiri kunoti paliso kuthekera umayi woti titha kuphelera kusintha kwa nyengo kugwiritsa ntchito mbewu zimene ngati chinango mwachitsanzo nkhani imene iso ukayiona kafukufuku akuonesa kuti chimodzi mwa zinthu zimene zimapangitsa maiko ena ndena kuti tizikhabe ndi nyala kuphatikiza kwaso mwina dziko la Malawi zimodzi mwa fundo zimene zikuunika mukafukufuku umene ndone kuti mindset yathu kapena kaganizidwe kathu uthi nditsimikizira Philip kuti iweyo kubwera kumudzi kwathu kapena ine ndapita kumudzi kwanu ndeno umene kuja ndakagonera chakudya china chosakhala sima ndekuti tu ndikuimbira foni
koma
tsono tu Philip tukwanu sanatirandire moti tagona nija komano mwinabe tinadya ndithu mwina panali kati kambatata kakachinangwa komano chifoti kaganizidwe kathu ndikoti tikadya Malawi ayi ndithu sima ikhalepoti pamenepo ndeno nkhani imene amakamba jacob ndiyofunikira kwambiri chifoti taonanso madera ena amakhala ngati bamanyalanyazo kuti chinangwa iya izi motere mbatata kumakhalaso ngati tizizite ngati chakudya ndithu komano nkhani yosangasa ndoti mukupita kwa nthawi panopo si dera limodzi okhala komanso taona kuti ngakhale madera ena nawonso ayambanso nawonso kudzala mbewu ngati zimene zozo zimene zikuthandizira kuti mwina achinjirize tinali ndi nkhani yabwino kwambiri kunchinji chaka cha 2019 to kumalowa chaka chinochi ulimo umenewo kunapezeka kuti mudzi wonse itavuta chilala gulu limeneli la YSD ndiromwe linasanduka ngati mpulumutso wa mudzi mmoja chifukwa napezeka ndi chinangwa chambiri chazoti anthu ndithu amatha kubwera kuzagulaso chinangwa kuchokera kwa gulu limeneli so kusinza kuti titali tonse tingokhala ndi maganizidwe mtundu ngati mene kuti chakudya sisima yokha titha panga zinthu zakasakaniza ndekuti nkhani imeneyo ili papata penipeni pakuzitchinjiriza kukusintha kwa nyengo
chabwino akutero azibambo awiri amenewa tilinkatikati mwa program ya chindunji pachilengedwe tibwereso ndi zambiri tikapuma pang'ono. Grand Reniso tikupitilira ndi chindunji pachilengedwe nkhani imene tikamba lero ndi climate resilience kusogolo kuno tikhale tikuilumikiza kuti kodi ikugwirizana bwanji ndi COVID-19 kapena nkhani ya climate resilience ngeti andize bwanji mwina kutana kamina kuone sesa kuti mwina alimisa kukudzika kwambiri ndi mulilo umene wa COVID-19 umene uli pakati pathu tawi. Programu yalero tilimodzi ndi Jacob Tisha kuchokera kwa IST komaso Joseph Sakala kuchokera kumene kwa IST ndi Philip Dzikanyanga. Ndikubweze ndi mbuyo pang'ono. Nkhano yambirire imene munayitchula kuti kugwirizana ndi nkhani ya kuphelera kusintha kwa nyengo ya maduli mwanta akhaso. Tikukamba zotenga zinyalala ndikuzigwirira. Kodi sizipangitsa kuti zitane tidzirombopo kuti zinyalala zija muna zikamaola kumene anati zinthu tina tosakhala bwino zimene zikhoza kukhudza mbewu munatambire kumene kwa Tisha.
Nkhani ya ulimi wanta yakhaso kwambiri chimene tikulimbikisa ndi chakuti zinthu zimene alimi aja chifukwa kuti ulimi uyu si china chichonse chimene timayenera kuchikwirira pali zinthu zake zimene zimayenera kukwiriridwa makamaka posankha zinthu zili timaonekera zinthu zimene zikaolerana nthaka muja zibweretsa michere ya nthaka muja ndeno gawo loyamba ndila kuti zinthu zimene tikukwirirazi ndizoona zikakolerana zimathabe kubweretsa tizilombo tina komano kafukufukube amaonetsa kuti tizilomboti ngakhale titho khalabe ndi vuto koma alimi aja ubwino wake ndiwakuti nthaka ija imakhala yoti yasinthika ili yamphamvu mbewu ija ikamakula imakhala yoti kukula ndi mphamvu ifo yoti michere yofunikira nthaka muja ilimo ndikuti tizilomboti ija ngakhale tibwere ngati mbewu ikukula mwamphamvu posibiliti yoti mbewu ija ipangidwa affected kwambiri imakhala yochepa komanso kuphatikiza apopo chinthu china chosangalatsa ndi chakuti bungwe la YSD upatula nkhani ya kulimbikisa nkhani ya kuphelera tiliso ndi njira zimene timaphunzitsa alimi aja zoti atha kugwirisa ntchito za loko kuti apange treat kapena ateteze kuti zilombo timene tingaononge mbewu kotero kuti ngakhale zitatheka kuti mwina mbewu ija yagwidwa ndi tizilombo tina alimi ajanso timaphunzitsa njira zosiyanasiyana zachilengedwe zimene angathe kugwirisa ntchito kuti tizilombo tija tisabwere komanso kuti athe kupanga treat mbewu ya uja ngati yagwidwa ndi tizilombo timene.
Chabwino kupita kutsogolo nkofunika bwanji kuti mulimi azindikire mwansanga njira zoziphelelera kukusintha kwa nyengo
tikaona gawo ngati imene no mzanga ndizofunikira kwambiri chifukwa kuti chinthu choyamba chimuthandiza mulimiyo kusataya ndalama zambiri chifukwa kuti tikamakamba nkhani imene yakusintha kwa nyengo pena mwina timangoyona pa mwamba komano ndi mavuto akulu kwambiri mzanga tukamba za mabanja amene ataya mbewu zose zimene anadalira kuti apezapo phindu tukamba za ana amene akulephera kupita sukulu chifukwa kuti makolo awo amawathandiza kuchoka ku ulimi ndeno chifukwa chakusintha kwa nyengo makolo akulephera kuti athe kuwathandiza nawo tukamba mzanga ingakhale za ziweto zimene mwina zatha kukokoledwa kumene ndi madzi so ndi mavuto ambiri amene anthu akukumana nawo chifukwa cha
pena ndimazoona ngati mwina nkhani yakusintha kwa nyengo ili timayikokomeza ndimona ngati timayipanga exaggerate kuti mwina mavuto ake sanachite kufika ngati mene akatswira za nyengo mmafuto kuzera mwachitsazo kuti munthu mpaka nakhoza kuyenika kupita sukulu chifukwa chakuti nyengo yasintha zoona zimenezi
zotheka kwambiri
kwambiri mzanga udziwa Philipi kumalawi kunoko malingana ndi statistics omwe tili nayo ikuonesa kuti anthu opyolera 70% panopo mmalawi tilimo anthu almost 18 million ndekuti pa 18 million pamepa anthu opyolera 70% mwa chindunji kapena mwa njira inzake imene chizungumwa directly or indirectly they are farmers ndalimi ndalimi ndekuti tikachoka pamenepo tikayang'anano anthu amene akukhala mmadera akumudzi majority of those people amene ngati ali wochulukira kwambiri anthu amene amadalira pa ulimi umene usatiso ukulu kwambiri ulimi umene ali ndali manguna ngona muna ndi grisa chito chike wa chimenejo ndeno ali miamini watikao na umoyo wao saku kugaja sukuti amapita ku office ah sama pita ku ganyu inake kuti apita akapanga ganyu inake iwo umoyo wao umadalira ulimi kusenzo kuti capital yao yapa chaka ima kaudi ndi ulimi akamati mwana wanga wapita ku university ndekuti amakhala kusangalala kudalira kuti ndili mbikira kwambiri ulimi wanga u kuti mwana wanga aphuzire ndeno tikamakamba nkhani kuti mwina kwachitika chilala sikuti waje nkhani chabeyo kuti sitija pakhumupa komano akuona sokuti ndekuti tu ujenu jatu kusukuluku zitivota ndekuti akuona sokuti ndekuti ngati kambeu mwachitsanzo pali yalimena amene amalima mbeu imodzi mwina pachaka ndekuti mbeu so ijaka kauti sina chite bwino ndekuti basi mlimu njoma kauti alibeso pena pamene angatani angagwira ndeno chifake ni manina kuti ndikofunika kwambiri kuti mlimi azindikire mwachangu nkhani imene yakuziphirira kusintha kwa nyengo chifati system ine yose kapena chinthu china chose chimene kuti chiziphuzira mukupita kwa nthawi malingana ndi mene nthawi iyo ikuyendera ndi tusenzaso ifeyo ngati anthu tuyenanso kuti tizitha kukhala ndi kuthekera kophunzira ndi kusintha kachitidwe kathu ka zinthu malingana ndi nyengo mene ilili mene timachitira ulimi wa mmakedzana simenenso tiyena tichitire lero lani komano tikuyena kuti tisinthe zinthu zina ndi zina pa ulimi wa mmakedzanawo komanso tibweretsepo zina zimene ziuthandize kuti ulimi wa mmakedzana uja ukhalebe wopherera ndi mene nyengo ilili pakali panopa ndeno ndimangofuna ndine kuti ndikofunikira kwambiri makamaka kunkhani ya chumayo komanso ndikofunikira kwambiri kunkhani ya nthaka paja program ino kwambiri tikuonanso chilengedwe ndekuti ngati tikuchita ulimi umene woziphirira kusintha kwa nyengo ndekuti tikuthandiziranso kuti chilengedwe chathu chisaonongeke ngati mafetereza sachuluka mu nthaka muja ndekuti tikuthandizira kuti chilengedwe chizibwezeretse mwachokha udziwa mzanga chilengedwe tu sichovuta
kupano mwina musanapitirire acheka unafuna mulithandize mmene mukufotokozera chifukwa nkhani emphasis apa ili kuphelera kuti tiphelere kukusintha kwa nyengo mwa njira ina zimene mufuna mutuze kuti nyengo izi vuti zitani dzinkanisinthabe
nyengo itu tifune tisafune ipitirira kusintha
chifukwa mwena ndimuona ngati tikhale patsogolo kwa uzanthu kuti titani uti nyengo isiye kusintha osati kuti tiphelera bwanji kuzotsatira za kusintha kwa nyengo
nkhani ndiye kuti nyengoyi ndimene tikupitako ipitirira kusintha and kafukufuku ma projections akuonesanso kuti mwina nthawi ikubwerayi zinthu zizakhalanso zosinthika kwambiri kusiyana ndi mene zilili pano kusenza kuti palibe china chichonse chimene tingasinthe makamaka pa nkhani yakusintha kwa nyengo titha kuyesesa ndithu koma ndikovuta kuti tibwezeretse
komano chiupangitsa kuti nyengo izisintha chonchi ndi chani famene mufotokoziramo zochititsa mantha kuti kodi kusogoloko mwina mvula idzapeze kuti apitiratu osagwaso kusogoloko mwine zapeze kuti nyanja zikuphwa chifukwa choti madzi avuta kudziko nyengo yasintha
komanso sangoti kutsogoloko nyanja zapha komano tikamba kuti ingakhale kuno kwathu ku Malawi taonapo kale nyanja yathu ya Lake Chilwa ikufika kuti nsomba zija nkumaonekera pa mtunda kumafa zinthu zachilengedwe zosiyanasiyana ndikudziwanso kuti kunja kuno kuli anthu enake amene samakhulupirira kusintha kwa nyengo ndipo nawonso ali ndi mauthenga awo amene amapereka kwa anthu kufuna kwa pasa anthu chikhupo kuti nyengo sikusintha zomwe zikuchitika zisizikuchitika ifa choti nyengo ikusintha komano zingochitika mwachilengedwe komano ndimanena kuti ndi nkhani ya Lake Chilwa chifukwati tikambeza kwathu kunkuno mwina tikakamba zakutali ena zita asakala mwina zimene mukambazo sizikukwadza kuno
kwai
tina ukali maumboni kunoko Lake Chilwa yathu yakhale kuvutika komanso si Lake Chilwa yokha takhala tikuvutikanso ingakhale ndi nkhani ya magetsi of course mwina pali zifukwa zosiyanasiyana komano chimodzi mwa zifukwa zimene timawuzidwa nthawi zambiri amanena kuti madzi achema kusunzo kuti madzi athu alikali pa chiopsezo ndi nkhani imene yakusintha kwa nyengo kutoti ikwenabe ikhale nkhani imene itikhudze ngati dziko komano fuso limene unakamba lotodi bwanji tisamakambe zakusintha wanyengo tikambe zoti tingathane nako bwanji. Ukamona nkhani imene yakusintha wanyengo approach yake padziko lapansi anayika magawo awiri. Pali imene timaitcha kuti adaptation sinzo kuti imene ikukhudzana ndi nkhani imene kuti okay kusintha kwanyengo uko ndikumeneko tinthu kuvomereza. Komano pakukuvomereza apo tingatani kutibe umoyo wathu upitirire
sidyo kwambiri.
Pamene nyengo tani kusintha ndeno imene ndigawo lina limene kwambiri ngati maiko amene amuna tikuyesesa koma mwina sitinafike wet. Ya, chifati sima kupati dziko la Malawi ndi dziko losauka kwambiri komano dinazo zothekera zoti
titha
kuchita bwino. Ya, so imene ndi mbali ya adaptation ndeno kuliso gawo lina limene mati mitigation. Mitigation iyo nchizungu ndoti tinene kuti njira zimene zingathandizire kuchepetsa kusintha kwa nyengo. Samafunonena kuti kuthana nako chifati mwina sungachite kuzibwezeretsa zinthu pakale chifadde zinthu zasintha. Komano mwina titha kukhala nako kuthekera kuti tichepetse mwina mwachisanzo kutentha kumene kukutenthaku. Mwina tithe kukuchepetsa kuti kufike pa mulingo wabwinobwino. Komanso chilengedwe chimene chaonongeka chitithe kuchibwezeretsa mwachisanzo podzala mitengo yambiri. So kuliso magawo ena amene akuona nkhani imene ya kuthana nako. Wakhala kuona apo maiko anzathu ambopanga ingakhale magalimoto amene saugwisa ntchito mafuta. So tikamakamba nkhani imene ya kuphelera kusintha kwa nyengo kwambiri ndi kuti tikuona zinthu zimene zatikhudza kale zina zina mwina titapanda kusamala mtsogolomo zithapeze kuti zaonjezekera pa zinthu zimene mwina panopo. Nkhani zimene tikudandaula kale ngati nkhani ya kuuma kwa madzi mnyanja zathu. Komanso kale lija anthu amene amapanga ulimothirira madzi amakhalabe ingakhale madimba mwakupezeka mpakana umafika mu Oktobala mu November koma masiku anowo kumapezeka kuti malo ena akamafika mwina Oktobala mu November mumapezeka kuti madimba ambiri
madzi
mulibemo.
Chabudo poti nthawi ikunkanitsitsereka nthawi kuchita njiro ndimafuna titsirize nde ndipereke mpata kwa mphindi imodzi kwa aliyense kuti atsiriza motani makamaka mprogramu ya lero ya chindunji pa chilengedwe mphindi imodzi kutengera zimene tikuyambira nale
zimamu kwambiri. Mfundo yoyamba yakulu ya kuti mavuto aza kusintha kwa nyengo akhalapo ndipo adzakhalapo. Ndeno chimene chikufunika kwambiri kuti ngati amalawa ambiri amene amadalira ulimi tikuyenera tikhale ndi njira zoziphelezera pamene pachizunguli kuti climate resilience. Ya, tikuyenera ndithu kuti tipeze maulangizo osiyanasiyana pa njira zimene tingatsate kuti ifeyo ngakhale mavuto amene wazibwera tikhalebe odziphelera tikhale odzikonzekeretsa kuti ulimi wathu usadzakhudzike kwambiri. Nde ndi langizo langa kuti tiyeni tiyesetse kutsata njira zimene zingatichinjirize kumavuto amene angadzi kufacha kusintha kwa nyengo.
Chabwe kumene kwasakala mphindi imodzi
ya mene makamba kuti mwina maumaliza pali mawu ena ake mbaibulo amene anabwera malingo langa pali vesi ku buku la Genesis limene limanena kuti Mulungu atipatsa mphamvu ya kuyang'anira chilengedwe chonse. Kutsiriza kwanga ndinena kuti solution yake ili kale mbaibulo. Chomwe tingoyenda ifeyo ndi kusamalira chilengedwe chimene Mulungu anatipatsa. Ndi kuti chilengedwe chija chikasamalika tikakhala kuti mitengo yathu ijatayisamala mitsinje yathu ijatayitsamala ndi kuti ifeyo Malawi tikhala ndi kuthekera kuti tichepese nkhani imene ya kusintha kwa nyengo. Komanso tikuyenera tikhale ndi ma policies amene asangokhala ngati mmapepala komano azikhala enforced azikhala kuti akugwira ntchito ndi kuti tikatera tithandizira kusintha umene kwa chilengedwe koma choposa zonse anthu adziwitsidwe apasidwe chidziwitso ndi chifukwa ike mwina tili pano kukamba nanu kugawana zeru izo ndi izo kuti mwina kodi tingatani ngati dziko munyengo imene yatifikirani ndithu ndi mzanga.
Chabwino titsirize choncho programu ya lero ya chindunji pa chilengedwe timangana kwambiri climate resilience program yotsatira tikhale tikuona kuti kuti pali mgwirizano wanji climate resilience ndi COVID-19 kapena kuti coronavirus. Ine ndi Philip Dzikanyanga, mprogramu yalero sinali ndekha nali imodzi ndi bambo Tishan, Jacob Tishan, Komaso, Joseph Sakala, kujogera ku YST. Ambuya kudaritseni, tukumane susabada mawa.